Tijuana. Jay, Petrol is still okay. Come on, I did Mumbai. Nimazibi wa walai. Na line is shown, kate kwa chai. No nara tuki for I. Macho ya kondo ai. Mitego ya wasike. Nimeamua sandege sipai. Yo, my lover. Mweza kona penda. When you kiss me, when you touch me. Mweza kona penda. I'm crazy for your love. Yeah, wewe kuweza. Nisha zama mapenzi. Penzi la nimeza. Baby, mwezi yo. Unanimali.
Slicer.